sakiraɓe heɗotoɓe studio tamani on keeɓi famuɗum yo heeƴogo studio tamani hertini sukaɓe jokkolɓe go min Ousmane Ñaly Boule e Oumar Way Gallo gonni on ɗo baaru aɗa selli
basu fo waɗa e Ñaly Boule
durma kanana samti
alhamdulillahi nemane hen
Allah ɓeydi jaam aya heeɗi woni ko joguiɗa ton sukaɓe jokkolɓe
watti junga e mbassu o Ñaly Boule sembe kabaruji ɗi anni ɗum woni waktu joni koɓe gondi helde cuuɗi nokku moɓe noddita zone aéroportière sukaɓe collectivi ɗi mettamani oɗo golle sanne yewtere meɗen noddirte minimak nde waran yo wat dow poɗɗe leɗɗe sukaɓe ɓamata ɗum wonu le ngallure bamako nde dorɓoto mobilaji jofoji le ngallure ɗe gaɗen timminiren birki sembe cal
baro le fuɗɗode kabaruji ɗi a holli tiwide cuuɗi gonɗi bange aéroport bamako ana gondi helede
a wofo e feewi Ousmane Ñaly Boule kamɓe sukaɓe wonɓe toon ɓeydoɓe kollitiwi ɗiɗo kutteji jottikiɓe sanne wattu joni ɓe kolli metti maɓɓe keɗɗen ko ɓeɗon sukaɓe cifi dow hen
mi wawi mi ñiɓi nokkuji amen ɗen e bowɗe seeɗan ɗeme joguiɗe nde hande laamu wari heeli ɗum fuu e damum ɓe hande amen fewi hunde galleji amen tati ɓe heeli ɗi galleji tati goto fo ana wawi cottede millionji sappo hande min mi cotto boutigui ka e kemuje ɓe wari ɓe liwi amen ga ɓe hokke amen nukku ɓe holla amen tomi han yaademi jooɗi o laamu o hokki amen talki wimi ñiɓa nukkuji amen ɗe ɓe holliti wi talki ɗi fune laaɓi mi ñiɓa caggande mi ñiɓi ɗume tiline laamu o wari kasin waɗi heeli ɗum
fuuɗi
baro sukaɓe kati joɗeke batu ley yontere nde le nokku noddirteɗe men zone des inde kati fa darta soldat si en franci joppa mali
wakka nde ɓe gaɗano oɗo bottinde Ousmane Ñaly Boule ɓe kolliti anniyaɗiɓe kandi ɓamde leynoga e lewru janvier worrondu fa ɓe mbiya soldat siɓe franci koɓe gomɓe le leydi mali ndi joppa nokko ɓe kolliti ɓe gaɗa ɗum nokku noddirteɗo boulevard de l'indépendance keɗɗemo kanko noddirteɗo Adam Ben Diarra o yo kanko woni goto en jottinowo kabaruji ɓeɗo sukaɓe wonɓe tokkati to komo sifi dow hen
ana hani malinkoɓe daro e darro mumen mi wakkati fo mi nana wi bande hippiki nokkuji kati ɗen wakkati fo a nana neɗɗo kati goɗɗo saami mi wakkati fo a nana neɗɗo kati goɗɗo warama mene yimɓe kati mi tampi hande sanne mi ɓuuri malin ko foti tampude hande guelleji ko heewi helamalle leydi ndi ana jokkini waɗede fa hande ɗum saabe laabu on tentinaki mi wulliti ton e yimɓe aduna yalla france acca warre yimɓe amen ɓe malɗo
e baru e li o wattu goto hoorejo conseil national de transition holliti le communiqué goto feeli himɓe cnt yogaɓe mbiyoɓe soldat si en franci joppa mali ɓe
non kanko noddirteɗo Malick Diaw o hollitiri wiide le majjuno o wi ɗum yatta e séri yaji ko le fedde cnt nde le majjun ɗo holliti wiɗo wona jamirowo ndeɗo majjere noon wori Ñaly Boule
e waygallo wattu joni o hono heɓɓe bakka heyɓe hollitama wiyede ana mbawi windade dow ɓeɓe ande ɗe
Ñaly ɓeɗo sukaɓe heyɓe keɓɓe bakka ɓeɓe kollitiɗo ɓe jogui tiɗallaji mawɗi ko nayiri bangal connexion keɗɗen koɓe cifi dow hen
entide beme ande den connexion jabta sanne beme ande entretene site campus wonne malgane o wala semme sanne mimi longi winnade inde dan hikka do lawol beme ande den mi nane hala mudu e tele gafa hanne mi longi hebde lawol mi winnade inde dan mi anna ko sabi dun mi futtigi winnade inde dan ada wakkati salfana fa wakkati jabba kon lasara dadu hebi dum bilti o ta connexion dum makano sanne connexion ana fandi semme mi mati dun mimi wami winnde inde dan ko yawi dum
ay nadam fa joni wari dejaran heddi to farabugo to kade
a wo fo fe gese ngonde nokku noddirteɗo dogo firi fa jottoyoɗa ko en kañi e ko de ɗum woni ko go'oba kañi e ko ɗiɗoba hollitama ɗeɗo guese cumama toon ley alkamisar ƴeɓɓi noon de kamɓe yimɓe ala haala nana en wonɓe ley oɗo nokku Ñaly wiyama ɓe gonde waddu hen immadaraji fa jamare wonde toon nde daña ko haltidi
mbaɗo hollitama wiyede keñan kaskeble goto barmi caggal ko mobile camion sitten minisma goto nabbi dow bombare urane to tesalidi to e jaran joni yewtere meɗen minimagga yewtere meɗen minimagga yontere nde ana fawi dow kabaru donnoɓe mobilaji kañi apprenti e le ngalluhere bamako nde
ɓeɗo suka ɓamoɓe ɗeɗo poɗɗele bonɗe ko ɓuuri hewde mabɓe furduyoɓe duuɓi muɗe jaaha e fewi goɗɗo yo tafen Ñaly Boule ɓe kolliti wiide ɓe gondi ɓamde ɗeɗo poɗɗele fa ɓe keɓɓe gollira golleji mabɓe ɗi no fewiri tawede wiide ɗum wawi waddude kutteji fewde e cellal mabɓe furo
ay waygallo yoga mabɓe ka jedda e ɗum nde e wi mabɓe ɓamoɓe ɗi doroguji fa ɓe keɓa ɓe ñalla eɓe golla fuu e tawede dogotore en ka kolliti wiide ɓe cella ɓamude ɗi dorogu uji se wona ɗum ɓe mbawa yaade caggal muɗum le gurdam mabɓe fo fa ɓeydure ɗen fama anni ko Mamed Ali Ag Alida heɓinede foccitamo Ali Cissé e sitta Sidy Bé
so woni sukaɓe jokkolɓe donnoɓe mobile ji kañe apprenti sotorama en kollitiɓɓe wiide a bada kañum en ka ɓamata drogue woɓɓe ka seedike wiide so wona drogue uji ɗi wala fuu koɓe mbawi wadde fa ɓe keɓa koɓe gurda si drogue uji ɗi ana heewi eɗi mbawi heɓede no yafiri le lumoji mali fou
bon baraɗo golleji antum neɗɗo wawa wadde ɗum soni walani yaral liggel yogaɓe ana yara leggel ga yogaɓe poɗɗe moɗta. Min hoore ɗan mi yarta leggel. So a yii paranti ana yara leggel fuu a tawan hoorede makko antirta chauffeur o kayndu ana yara. Min mi yarta leggel. Miɗa yara café ɓaleejo on gel. Poɗɗe Anton ana haale 200 rouge. Min ɓamaɗe goto goto. Goɗɗe du Anton ana wiye sanugu. Ga ɗe kem ɓameɗe fe goton. Neɗɗo ana wawi golle taɓɓame leggel. Leggel ana fanɗna seme jaati. Ɓene bonna inde amen saabe yargo
ko ɗum tawa fuu dunki en andanɓe kabaru cellal ka holliti wiide ɓamugol ɗiɗo moɗe ana jogani kutteje mawɗe jo cellal yimɓe. Professeur Souleymane Koulibaly cawro ha haɓe nde suudu docteur Pongé.
Leggel ko yiwmi yargol leggel ni ana wadda ñablaji ko heewi. Drogue ana wawi waddude ñaw entretre on giilo e ɓingel adama. Soni apprenti sa yar ɗum ana wawi samude tawa ana e mobile. Sa sami du ana wawi nadade saabe waɗa accident hewtina yimɓe keddamen torraji. Neɗɗo so jokkin ana yara ñel leggel ana tiiɗe acca ɗum. Son chauffeur ana yara ɗum samoji a tawa hakkille makko wala toon. Jama wonɗo ɗo mobile ngo ona wawi hewtineɓe fo kasara. So mobile ni sami ana wawi natade saabe yimɓe ko heewi maaya.
Won docteur en jooɗiɓe Pongé aljumaade fuu wakkati 14h ƴewtotoɓe yimɓe ɓamoɓe moɗe bonɗe.
Jarani jewtere meɗen haro calɗi kawrital jeegoɓal biɗe ballon coupe championnat d'Afrique des nations san fuɗɗi kikiɗa ko baro
a wofo e fei ñaali buuli ndeɗo yewtere hannde wadde le leydi cameroun ndi ko yaata leyɗele sappo ɗiɗi ana toon leydi mali ndi du waran tawede ley
yewtere noddirtene channele hitande 2009 fuɗɗi nde yamirore fedde noddirteɗo confédération africaine de football caf certuɗo e fedde noddirtene kan coupe d'Afrique des nations anniya makko woni yerwinde sukaɓe piyoɓe ballon le runde leyɗe afrique yella eɓe keeɓa ande ande ñalawmano o fuɗɗi warde hande chan o yimɓe nayon certuɓe woni laatiɓe hoore muɗum nde hakkunde yimɓe laatiɓe hoore makko koyɗe ɗiɗi ana république démocratique du congo leyɗe keddiɓe laatiɓe hoore chan o ana tunisie libye kaye maroc oɗo sicilie gonduɗo wadde le ñalawma hande o le leydi cameroun le hitande 2020 o sartano saabe ñaw covid-19 waɗi so sarti o banta tawede tiɗɗala ɓiliɗo ñaw covid-19 o fuu yimɓe hokkama yamiroje yaade ƴewoyde fiigol ballon ngol fedde kafne hollitino wiide nokkuto ballon o fiyeteto nde temdere fuu nogay joyi neɗɗo hanno nadde to oɗo aɗadu ka yettige temdere fuu deɓe sappo wattu timmoɗe fiigol ballon ngol wattugol masque o wajimbinte dabireji ɓametela yimɓe taweteɓe toɓe ana heeɓa woɗɗontirde
Ali Cisse famama jati en etiabo
non wori ñaali buulis macci cameroun o anni timmo wattu jono sobo timmi du mali waran fiida e leydi burkina faso ndi ñande ñalawma ɗiɗo ɓonde ɓe garan ɓe kawra e leydi cameroun
baro meɗe mele accirani kabaruji ɗi hande
non biireten so mboggo weli tan ɗum yoni ɓilede sakiraɓe ɗo kadditen kikiɗa hande do kabaruji meɗen ɗi yewtere meɗen noddirten tous o grande wara yowade dow cuuɗ école ɗi kanko Ousmane Niani Boulo garton hawrtinde e moƴƴu so lanɗo teddi